let the boy Goma GPR. Sema nami maze.
Tumekuja toka mbali kuwakilisha Goma GPR toka Tingo. Oh oh,
traki kale.
Oh oh,
nani kale.
Kishika wabanati na matali mtaani mashinani watawika. Oh yeah,
ujeri tena.
Oh yeah, oh yeah.
Nipe nafasi niwakilishe iki kipaji kwa Kenya kisambae midhili ambivari nji mikono juu ya hewa washikaji kufunga vitambi na maombi tubariki kijana muimbaji apate umaarufu mara mbili zaidi utazamiwa kama kio cha jamii msanii mwenye hekima na busara naleta makamusi ya kishua kila mtu yajua kwenye ngoma nimetua bila shaka penye shinda na tatua ndio sababu wanapenda na vyangusha maraimu ya kishua.
Tumekuja toka mbali kuwakilisha Ngoma GPR toka Tingo. Oh oh,
traki kale.
Zinakuja juu tumekuja kani bicho tunachoma wale wabaya kuna rap ya kapuka wale wabaya Grammy watanikumbuka I flow like uaba kuna marapo wanashtuka flow na wabeba ni kake nyampia kwa ladhika vile nimefika kuna mafansi wanawika ni wapetena wako rendi kuzitoka na wapatena ini smoky kama shisha mina tisha usiku mzima ni kama kesha yeah yeah what a pressure come get to
Leisha. Tumekuja toka mbali wakilisha Ngoma GPR toka Tingo.
Kikale.
Oh oh,
nani kale.
Nikishika wabanati na matali mtaani mashinani watawika. Oh yeah,
ujeri tena.
Oh yeah, oh yeah.
Cheki cheki from ta half to gishagi wapendezo na mjo even though mabuda ni wakale kwetu machale mamanzo watupenda kisiri before niachilie e track ni wengi walinibera wakidai nafanya uchizi leo washangaa kunisikia kwa radio matamshi ukubaliwa na kila mtu kama elimu duniani asante Mungu wangu nisaidie daima dawam matokeo mabaya sinipate jina langu ni Nebraska ukipenda Isa level yangu ni star mister kama ni burudani ndio hii matokeo amania mafanikio yeah.
Tumekuja toka mbali kuwakilisha Ngoma GPR toka Tingo. Oh oh,
traki kale.